Blog Talk Radio.
Z'ihuriro nyarwanda RNC iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi, iya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye, iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo, iya kane umutekano w'abantu byabo, iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye, iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro.
RNC viva viva, RNC viva viva.
Ni ihuriro nyarwanda, ihumure ryawe. radio izahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasubije mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi turi kwa kane ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa 12 mu mwaka 2021 mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za radio izahuka bakunze ba radio izahuka rero ko mumenyereye ku kane ni wa munsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho myiza y'abaturage ubukene kubera yuko mu Rwanda nta munyarwanda wemerewe kugira rewerekane kubyita n'ubukungu nta munyarwanda wemerewe kubaho nta munyarwanda wemerewe kugira icyo yatunga nta munyarwanda wemerewe kugira ubutaka ngo abe yahinga ngo abashe kugaburira abana nta munyarwanda wemerewe gutekereza nta munyarwanda wemerewe kugira uruhare mu bikorerwaho nta munyarwanda wemerewe yewe no kubaho no guhumeka byose ngo ni kaga byose ni akariya gatsiko ngo kayoboye u Rwanda byose niko kagomba ngo kubiha no kugenera umunyarwanda ku gatsiko niko kagomba kugenera umunyarwanda uburyo abaho uburyo ahumeka uburyo atekereza kuko rero uburyo umunyarwanda abayeho murumva yuko umunyarwanda ari nyagupfa umunyarwanda ari nyaguhera umunyarwanda nta majya n'amaza umunyarwanda akaba nta mashyi no mu mudiho nari ntangiye mvuga nti ubukene kubera iki ubukene rero ni uko nguko nyine agatsiko kabigennye bikaba ari byo bijyana nyine mu mibereho mibi ubundi ikiganiro cyagombye kuba ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage ariko ibyo byo ntabihari kandi cyatuye niyo mpamvu tuvuga tuti ni ubukene n'imibereho mibi imibereho mibi nyine ni ugutindahara k'umunyarwanda bitewe na kariya gatsiko noneho bikaba biri byo bimujyana mu mibereho mibi ya mibereho mibi nyine hahandi arwara amavunja andi atagira ikintu cyo kugaburira umwana hahandi kubera gucuruza utwo twose agenda akabasigaye ba muri ruhurura aba muri nyakatsi amavunja yaratongoye nuko sinakubwira ubwo ubuzima bw'umunyarwanda rero uko abayeho iki gihe umunyarwanda wagiseseka muri ruriya Rwanda nguko uko agatsiko kamubeshejeho bakunze bahadita ukarere kane kwizimba amagambo byose tubirebere hamwe muri kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema niwe muri kunyura ijambo ryanyu.
Uyu ndakumariza cyane Chantal, nawe uranyumva?
Yego ndabumva neza.
Urakoze cyane Chantal, ndagushuje ngasuza na Serge mufatanya ku buhanga bw'ibyuma ngasuza kandi abanyarwanda bose badukurikiye bakunda radio itahuka bakunda ikiganiro cyacu cy'imibereho mibi y'abaturage bakunda n'ihuriro nyarwanda muri rusange tugasuza kandi abayoboke bacu nyine abayoboke b'ihuriro nyarwanda aho bari hose ku isi na cyane cyane ariko abari mu Rwanda birumvikana ko nibo bahura n'ibibazo bikomeye cyane kurusha abandi turasuhuza n'abarwanashyaka abandi mashyaka yose aharanira impinduka n'abantu bo muri sosiyete sivile nk'uko dukunda kubikora bose turabashuhuje kuri uyu mugoroba rero tariki ya kabiri z'ukwa 12/2021 tubafite ikiganiro kigizwe n'ingingo eshatu ariko reka ndebe niba hari umuntu uhari dufatanye mu kiganiro ndumva ntawe uraboneka ubwo naboneka muratubwira Chantal sibyo ingingo rero dufite eshatu ni izingizi turaganira ku kibazo ku gitekerezo cya Himbara David Himbara ubona ko hari ihurizo hagati ya Kagame umwamikazi w'Ubwongereza Rusesabagina n'inama ya Cogamu y'abakuru b'ibihugu biriya bihugu bivuga ibyongereza inama yagomba kubera mu Rwanda umwaka utaha donkwa we hahimbara arabibonamo ihurizo rikomeye cyane hagati ya Kagame Rusesabagina umwamikazi w'Ubwongereza umukuru wa Commonwealth nyine uhagarariye Commonwealth wikuriye n'iriya nama yagomba kubera mu Rwanda turareba iryo hurizo Himbara abonamo ni irihe turabisuzuma ku ngingo ya mbere ingingo ya kabiri turareba ikibazo Transparency International Rwanda yabajije kivuga ngo hagomba gusuzumwa aba ngo ukuntu inzego zibanze zikoresha umutungo wa leta ahangaha rero harimo ibibazo byinshi turareba niba koko amafaranga menshi anyerezwa ari mu abarizwa mu nzego zibanze ese aho amafaranga anyerezwa ari menshi ni hehe ese aho inzego zinyereza amafaranga menshi cyane kurusha izindi zo kukibata bafunga amaso ntibazigenzure ntibanazivuge bakabyihorera ahubwo bakibanda cyane ku nzego zibanze kandi mu nzego zibanze nta n'amafaranga haba biraterwa n'iki ingingo turi buyirebe icya kabiri indi ngingo ya gatatu turi burebe ni mu nama ngo mpuzamahanga yabaye ku itariki ya mbere z'ukwa 12/2021 inama yiga ku kibazo cy'impunzi ku mugabane wa Afurika inama ngo yiswe ngo ibisubizo 36,000,000 ishaka kuvuga nyine ibyo bisubizo 36,000,000 akaba ari ibisubizo nyine bisa nkaho bihagarariye impunzi ngo 36,000,000 z'abanyafurika bo munsi y'ubutayu bwa Sahara bavuye mu byabo cyangwa se bahunze ibihugu byabo ahangaha harimo amagambo menshi premier ministre Ngirente yavuze agenda abererekera ukuri impamvu abanyarwanda bahunga u Rwanda ntabwo uriya premier ministre Ngirente arimo kuzivuga arazibererekera akazihunga ariko turi umwereke yuko ibintu atangaza hangaha ari ibintu bituzuye arimo guhisha ukuri kw'impamvu gutuma impamvu abanyarwanda bahunga u Rwanda ntabwo azivuga zose harimo izo ari guhisha cyane cyane iza politike ntabwo azerekana twebwe rero turazerekana bo reka ndebe niba hari undi muntu waba waje ingingo yacu ya mbere rero ndebe tande okay naho raza bo ingingo yacu ya mbere rero katurebe hari impungenge cyangwa se igitekerezo himbara afite hari ibibazo yibaza kandi umuntu wese yakwiye kwibaza umuntu ureba ibibera mu Rwanda hari ibibazo yagombye kwibaza Himbara aribaza ati hari ihurizo arabona ngo hari ihurizo rikomeye hagati ya Kagame na n'umwamikazi w'Ubwongereza na Rusesabagina n'inama ya Cogamu cyangwa se inama ya biriya bihugu bivuga icyongereza bikoresha icyongereza yagomba kubera mu Rwanda impamvu ni iyihe rero impamvu Himbara afite ibibazo kandi twagombye kwibaza ni ibingiye Himbara aravuga ko aribaza uko bizagenda mu mwaka utaha kubera ko muri uriya mwaka wa 2022 hagombye kubera iriya nama ya Cogamu cyangwa se y'abakuru b'ibihugu ba buriya muryango wa Commonwealth ibihugu bivuga icyongereza mushimi ndakubona ko waje ndaguha ijambo mukanya iyo nama yagombye muziko imaze gusubikwa inshuro ebyiri baravuga ko mwaka utaha yagombye kubera mu Rwanda ariko Himbara kibaza atari ko bizagenda bite ko Kagame na Businge we bemeye ko bashimutse Rusesabagina ndetse umuntu wenda yanavuga ko wenda Businge bamunomye kuba ambasaderi mu Bwongereza ntabwo turamenya niba bazamwemera cyangwa ataramwemera iyo byose ntagarajyayo bo noneho rero ikibazo gihari kandi kidashidikanywaho ni uko Kagame nako Businge yemeye ko u Rwanda rwagize uruhare mu gushimuta Rusesabagina bakamugeza i Kigali mu bintu by'amayeri atabizi genda bamuziritse bagize bate bo noneho rero ikibazo gihari uriya mwamikazi mu Bwongereza ko ari we mukuru wa Commonwealth azemera ko inama ibera mu gihugu inama y'umwaka utaha iteganyijwe kubera mu Rwanda azemera ko ibera mu Rwanda igihugu gishimuta abantu mbega gushimuta abantu mu buryo bwo gukomeretsa amategeko mpuzamahanga kandi bakanabyemera aribaza ati Himbara arakibaza kandi twagombye kukibaza icyo kibazo bazemera ko iyo nama ibera hariya kandi ikibazo ntabwo ari ukuhabera gusa kuko yaramutse ihabereye nuvuga ko Kagame ari we wahita ayobora umuryango wa Commonwealth indi myaka ibiri niko amategeko yahavuga niba inama ihabereye hariya ubwo niwe uzahita afata ubuyobozi bwa Commonwealth imyaka ibiri none umuntu akibaza ese Kagame yujuje ibyangombwa bisabwa kugira ngo abe yayobora uriya muryango wa Commonwealth bavuga ko ari umuryango uharanira wita ku bintu bya demokarasi ubwisanzure gufungura urubuga rwa politiki muzi ko mu muryango wa Commonwealth mu bihugu byinshi haba harimo demokarasi yibanze kwa yibanze amashyaka akora neza abaperezida bahinda buri myaka ingahe abaperezida bava bakajya abandi murabona ko Mugabe wigeze ku bari bamuhagaritse kubera ko nawe yari yakoraga ibintu bidafututse noneho rero ikibazo ni Kagame urumva ko nta nubwo uri kuvuga ngo wenda ngo yiyongereye manda cyangwa se yatekeshe igitugu gusa yanashimuse umuntu ufite ubwenegihugu bubiligi kandi utuye muri Amerika mu buryo bwewe n'amategeko ahangaha rero akaba ari ikibazo Himbara yibaza nako tugomba kukibaza bizagenda bite eske bazemera ko Kagame ategeka uriya muryango ari usibye kuba yarashimuse umuntu ufite ubwenegihugu bw'ububirigi utuye no muri Amerika akaba ari n'umuntu ukomeretsa uburenganzira bwa muntu muri rusange mu buryo buteye ubwoba afunga abanyamakuru afunga bariya abantu bavugira abandi bose akaba yamare mu minyururu afunga abantu ababeshyira babahimira ibyaha abantu baburirwa irengero bariya babahati n'abandi benshi yicarubozo abantu bamburwa ibyabo ku mugaragaro eske umuntu ufite lokodi ibintu donc ufite ibintu w'indashikirwa mu komeretsa uburenganzira bwa muntu azayobora uriya muryango kandi witwa ko uharanira ushyira imbere ibyerekeye uburenganzira bwa muntu n'ubwisanzure muri politiki ahangaha ni ikibazo Himbara yibaza ko natwe rero dukwiye kukibaza ni inkuru gusa nabahaga icyo kibazo namwe mukibazeho byo byose kiriya kibazo yibaza ni ikibazo cyiza umuntu wese yakwiye kukibaza ariko nakire tubitege amaso nyine tubitege amaso tuyahange umwamikazi w'Ubwongereza turebe niba azakora ikosa iyo guha Kagame ngo ari bariwe utegeka uriya muryango cyangwa se inama ikabera hari ya Kagame agategeka uriya muryango amaso ni ukuyahanga umwamikazi w'Ubwongereza nk'uko Himbara abivuga ariko ni turufu nako ni ihurizo rikomeye cyane reka nakire Jean Pierre mu kiganiro Jean Pierre urakumva
ndabumva Edouard namwe muranyumva
wi turakumara neza cyane Jean Pierre wakoze kuza mu kiganiro Jean Pierre nize kwa dukurikiye reka tuguhe ijambo usuhuza abatwumva niba ufite na n'igitekerezo kuri ingingo iranakureba kubera ko uwo mwamikazi ubategeka niwe tumaze kuganiraho ubwo ijambo ni ryawe
yeah urakoze cyane Edouard reka mbanze ngusuhuze n'abandi dufatanyije cyane cyane abari ku buhanga bw'inyuma aribo Chantal Nyange na Serge ubwo n'abandi bose mu by'ukuri bari budukurikire ubwo ndabashuhuje kandi mbifuriza nyine ko turagira ikiganiro cyiza ku ingingo wari urimo uvuga niyumvise ugeze hagati ariko rero nakurikiye ibyo ari byose ingingo nyamukuru irumvikana ku byo David Himbara yanditse ni ibintu yibaza natwe twese twibaza nk'uko mubizi iyi nama ya CHOGM isa nk'iyabaye agatereranzamba aho na COVID yaziye ariko hari n'abantu bajya bavuga ko iyi COVID aho kugira ngo igire igaragaze ukuri hari igihe hazamo ngo n'ibintu bimeze bya politiki abantu bakaba bayibazaho nyine ukuntu igenda ihindura ibintu ituma ibintu bihinduka si ukuvuga ko itariho iriho ariko mu by'ukuri yabaye nka Rwiziringa nyine hamwe n'inama ya Commonwealth murabizi nk'ubu barimo baravuga yuko ngo hari iyindi iriya buriya bundi bwoko bwa COVID bwadutse ngo bwaturutse muri Afurika y'Epfo mu Rwanda mwumvise ko baninze indege zivuye mu bihugu byo mu Afurika y'Amajyepfo kandi biriya bihugu hafi ya byose uzi ko biri muri Commonwealth ubwo nubwo ari umwaka utaha ariko umuntu ashobora kwibaza ati se ntihaba harimo ikintu kiri gutuma ibyo bintu bigenda bisibira tutitaye cyane no ku ndwara kuko indwara iriho kandi ntabwo irarangira nta nubwo izarangira ariko hashobora kuba hishemo politike buriya leta y'u Rwanda hari igihe itangiye kubibona ikatangira kwishyira imbere mubona ko aribo bashaka gufata iya mbere ngo berekane ko aribo bari mukuri kuba rero babaninga ibihugu bituruka mu majyepfo ngo ntibye ngo Rwanda yere kujyayo urumva hagomba kuba harimo nk'ikintu batangiye kumva ko kitazagenda neza mu iriya nama niko umuntu yatekereza ntago mbihamya ariko kongere twibuke yuko ku icyo kibazo kine cyo kidnapping Rusesabagina urabizi ko ejo bundi nta cyumweru gishize rwose umukobwa Rusesabagina uriya nice agiye muri House of Lords agatangayo mbese akababwira uko ibintu bimeze uko nabo
batari wasobanura batumba House of Lord cyari cyo
eh House of Lord ni buriya ni parlement ni gice kimwe cya parlement donc hari inteko ishinga amategeko ariyo House of Commons donc hari parlement hakaba na House of Lords byose bikagira nyine icyo bita House of Commons ubwo niyo nina kishinga amategeko nyine ubwo ibumbiye hamwe ubwo ari nkiwa ari nko mu Rwanda uko basigaye babikora wavuga urwego rw'abadepute n'abasena bari kumwe ariko House of Lords na abantu basa nkaho urebye badatorwa na abantu bashyirwaho ku bushake no kuba bafite imyumvire cyane nyine irebana n'imikorere y'ubwami bwa hano niko bo bakora cyane ku buryo bo basa nkaho bavugira basa nkaho bari ku ruhande cyane rw'ubwami ariko iyi itegeko risohotse nyine bose bagomba kuryumvikanaho amategeko yo abanza kunyura muri parleroma isanzwe nyine noneho bakayigiramo noneho House of Lords nayo ikabigiramo uruhare hanyuma bikajya kwa Queen itegeko rigasohoka ubwo ribanje kunyura aho hantu ariko akenshi iyo House of Lords yemeye ikintu na Queen byanze bikunze aracyemera iryo tegeko rirahita ubwo rero urumva n'abantu ube rwose bafite wakwita ko ari abantu rwose bamwegereye cyane ibwo rero kuva uyu mukobwa Rusesabagina yagiyeyo nta gushidikanya ko basobanukiwe neza nk'ukuri kuri twumvise yuko na leta ya Kigali ziriya ntore zari zakoze uko zishoboye ngo zibuze ngo abo bazi abo barodzi abo bantu bo muri iyo nteko y'abarodzi kugira ngo be kuyizamo ariko ngo yakoreye ubusa iyo leta y'u Rwanda yakoreye ubusa kuko baranze ahubwo baraza ahubwo banasobanukirwa kurushaho n'impamvu iyo leta y'u Rwanda yari yabishyizemo ingufu ibashakisha ngo inabandikire babwira yuko badakwiye kujya mu iyo nama ngo umwana wa Rusesabagina yakoresheje ariko kuva baramwakiriye cyo ni ukuvuga ko ikibazo kirahari buriya cyarumvikanye nta kubishidikanyaho kandi hari n'abandi bantu babigaragaza mu by'ukuri tutirengagije n'igitabo cya Michel Aron nawe muziko yasobanuye cyane imikorere mibi ya leta ntabwo uri ikibazo cya dictature ya Paul Kagame hariya mu Rwanda ntabwo ari gishya hano ni ikibazo bamaze kumenyera natwe twari twarakoze uko dushoboye tugasobanura ariko noneho haje rwose n'abandi bantu bafite ingufu hari ziturenze ariko bagisobanura ku buryo cyumvikana rero kuba David Himbara abyibaza umuntu wese yabyibaza ariko icyo twashyira imbere twebwe hano uziko twe tuzi byinshi iriya leta ikora mu by'ukuri bigaragara kuko nka Queen cyangwa abo balords bashobora kuba batazi ihenda nk'uko umuntu bahati yaburiwe ku butaka bw'u Rwanda n'abandi bose bagenda bicwa bari abantu nk'abantu bo muri FDU bagenda bafungwa nk'icyo urumva ni ikibazo natwe tuba dukwiye gusesengura kandi tukereka n'aba bantu nyine ba hano ko ari ngombwa rero ubwo ngubwo ingufu zigari nyinshi hano zirakora cyane kandi natwe ababishoboye rwose bakora uko bashoboye kugira ngo bumvikanishe icyo kibazo rero kiriya nama ya Cogam ni ikibazo gikomeye ariko nanone nanjye mu gitekerezo cyanjye sinemeranya yuko iyi komoni wifi izajya gukozwa isoni kubera ko kidnapping ni ikintu gikomeye buriya ushobora kubona yenda nk'ibihugu bikomeye by'ibihangange bishobora gufata nk'umuntu wabahemukiye akuriya bagiye gufata umuntu nka Ben Laden mbese kubera ingufu ariko ntabwo wavuga ngo n'igihugu cy'u Rwanda ngo kizagenda kibikore kubera yuko ubwacyo ntabwo uko Kagame aba abona ibintu ntabwo ariko aba West babibona keretse ibyo batashoboye kumenya we urumva akoresha biriya bintu by'ubusazi byo guhubuka akaba yakora n'amarorerwa ku giti cye kwa kundi nyine bavuga ko ukoresha ingufu z'umurengera ku mpamvu zitari na ngombwa ukaba wabihanirwa kandi urabizi baramuhendahenze kugeza ubu batanze amafaranga menshi kugira ngo bahoze abantu benshi bari bamaze gukorerwa jenoside y'abatutsi bagira ngo babahoze amarira amiliyoni barazitanze hano imyaka myinshi kandi rero ku buryo wa mugani byababaye n'ikibazo ubwo n'u Rwanda rugakora uko rushoboye ngo rwinjire muri Commonwealth uziko ishami ishinzwe droit de l'homme ryo muri Commonwealth nabyo ritigeze byemerera urwanda ko rwagakwiye kwinjiramo ariko kubera nyine ibihugu ubwabyo byaravuze riti twemerera kiriya gihugu n'umuntu kivuye muri mu ngorane dukomeza tunagishyigikire kubera ko babonaga nyine batara nashoboraga no kubana n'ibihugu biriya bivuga igifaransa byabakoronije byari bigoye cyane cyane nyuma ya jenoside ariko ubwo ubwongereza bwinjiyemo n'amafaranga menshi n'inkunga nyinshi mbese zitabarika kugeza ubu rero kugeza ubutegetsi bwa Kagame busigaye ari ubukoza soni mu bihugu by'abangorofoni kurusha hari n'ibindi bihugu ku isi kubera ko ibyo bihugu byose uretse n'ubwongereza Amerika na Canada na South Africa na Australia biriya byose ni ibihugu uziko bifite ingufu mu angorofoni mu bihugu by'icyongereza ariko hose ubona ko Kagame yamaze kubizambya ukongera n'abaturanyi be bo mu Buganda mu by'ukuri yarahazambije kandi ariwe biturutse hatari ukuvuga yenda ngo ni leta cyangwa ni ubushobozi buke ahubwo afata za mpano bagiye bamuha y'amafaranga bagiye bamuha ugasanga arimo arasa n'ukora ya manyanga ye kuri yazana nk'amafaranga muri za Arsenal ubona ko nari undi mukino aba ari nko kwishyura yenda yereke ko nawe hari icyo akora ariko ibyo ntabwo ari ibintu umukuru w'igihugu gikenye nka kuriya yapfa gukora ngo akonvenke aba bantu abumvishe yuko ari gukora neza kidnapping ni ikintu gikomeye ntabwo ashobora gukidnappinga umuntu w'umwongereza icyo yaba ari cyo cyose erega protection baguhaye protection y'ababirigi bafite kuri Rusesa bagina n'Amerika ntabwo ari ikintu apfa guherebwa ubuntu aba yabikoreye niyo mpamvu itegeko ryabo hagubirigi nuko ari ububirigi nyine ariko iyo haba nk'ikindi gihugu ntekereza ko bari kumukuzayo ingufu kubera ko ububirigi hari ibintu byinshi bugenda mu gahoro yenda ntabamenye impamvu ariko baba baramuvanyeyo ku ngufu ariko n'ibintu ntabwo byoroshye kubera ko birushaho kugenda biba bibi cyane cyane dushimira n'umuryango wa Rusesa bagena anyway ingufu babishyiramo n'abantu babo kubera ko ukidnappinze umuntu ukanabyemera bikagaragara ko wamushyize mu nkiko ukamukatira imyaka 25 niyo yaba ari politiki iyo politiki ntekereza ko abatapfa kwihanganira rero ntabwo ntekereza ko Kagame yazajya akomeza gufata yenda ibihugu biteye imbere ngo bifate nk'aho hari abantu badatekereza nubwo bashobora kumwihorera kuri bimwe ariko hari aho bazagera bagahagarika njye niho mbona hari n'iminyandiko nabonye bavuga kuri Andrew Mico ukuntu ari usigaye avugira Kagame abantu bikabatangaza n'ubu ikinyamakuru cyitwa yiwe hari ikinyamakuru cyasohoye inyandiko nacyo nayibonye sinabonye umwanya wo kwisoma ariko babibaza ukuntu Andrew Mico ari we usigaye asa nk'avugira Kagame kandi mu by'ukuri Andrew Mico ni umwongereza ukoresha uhembwa umushahara w'imisoro y'abongereza ariko abantu barakibaza impamvu atarabona ukuri cyangwa ngo yumve ko yahuri inyuma y'umuntu w'umugome ukora ibintu bidasanzwe rero ku byo waruvuze rya Johnson Businge nanjye numva ko atari yaza kuko yaza tuba twarabimenye ubwo hari iyo nayo ni question mark kubera yuko bari abantu bavugana na Rusesa bagina bamuvuganira bari basabye yuko ataga kwikuza umuntu wemera ku giti cye ko bashoboye gukidnappinga umuntu kandi kidnapping ni ibintu bitemewe niyo wabikora ntabwo wabikora uri nk'igihugu nk'u Rwanda politike yabo rero yo mu Rwanda irakomeza ikaba dictature kandi bikagenda birushaho kuba bibi niyo mpamvu yenda kubwira abanyarwanda ngo bajye bumva aho ibintu bigeze ni ngombwa kwera yuko hari igihe bumva yuko harabumva ko perezida ari gukora ibintu byiza nk'uko kera yabikoraga ariko mu by'ukuri ibintu byarageze kure ahubwo igisigaye icyo bari kugerageza no kugira ngo barebe ko yakwigarura bamuhe chance za nyuma cyane cyane chance zo guha abanyarwanda amahoro ahubwo we yongeza umurego ubwo rero reka tuhame gato turebe iby'inama ya Commonwealth twese tugomba kubyibazaho imaze igisibira nayo ntamenye urabona hazamo ibintu bisa nk'aho bidasobanutse n'impamvu yabyo bitumye biza cyane cyane icyorezo cya corona ubwo rero ndumva ibyo ari byose izasiga perezida Kagame mu kangaratete yaba itaba nta kintu azayiramiramo aho ahagaze kugeza ubu ngubu ni ahantu uwo ari wese yakwifuje ko aba ari ndetse ko hari hakwiye kurenzaho akava ku butegetsi agaha abanyarwanda amahoro ibyo bari nubwo ari ibyo nabivugaho naba ngushimiye urakoze
urakoze cyane turihuta hari ahantu bavuze ngo Kagame ntago yakora ibyo bo bakora ibintu uriya mugabo akora ntago ari ibintu bisanzwe kubera ko murebe no muri Afrika hari ibihugu byinshi bitegezwe nabi ariko ni hakeya ni hakeya apo naga turi impunzi tumaze imyaka 24 mu buhungiro tubona izindi impunzi ziri mu bizo mu bindi bihugu usanga bo borohewe n'abantu ashobora gupusha umubyeyi agataha akajya mu bukwe akagira gute kandi itwe ngo ni impunzi wenda yarabonye umwenda gihugu akaba yata ariko mu Rwanda ntago bishoboka icya kabiri ntabwo mu bindi bihugu leta zabo ziza gukurikirana impunzi ngo baze kubica baze kubaroga baze kugira gute ngo ubone babahigisha uruhindu impunzi z'ahandi ziba zibaye mu mudendezo pe babahe mu mudendezo ukabona bafite amahoro ariko watu ntago ariko bimeze rero iyo Kagame rofet kuba ubwabyo kubona agira abantu batavuga rumwe nawe bose barahunze bakaba hanze mu mahanga ari impunzi byo ni ikibazo ese kubera iki mu bindi bihugu byo muri Afurika abatavuga rumwe na leta baba mu gihugu ntagira ubahiga ntagira ubafunga ntagira ubakorera icyarubozo ntagira ubambura ibyabo kubera iki bakajya mu matora wenda bakayiba ariko fiziko nta muntu ushaka kubahiga ngo abice ibyo bintu bikaba biba mu Rwanda gusa ariho umuntu uvuga ngo sinemera ibyo leta ikora ngenda ibona ukundi wese agomba gupfa cyangwa se agahunga kusanga biri mu Rwanda gusa ubwo rero nibagiye kwica abantu mu mahanga hirya no hino cyangwa kubashimuta ngo ntibavuga rumwe nawe ndetse ubwo ni icyaha cya mbere nuko ikidasanzwe cya mbere nuko deja abatavuga rumwe nabo bagomba kumuhunga kuko ikiza bagomba guhunga hari ntaho biba ntahandi no mu bihugu bya Afurika bitegetswe nabi byaboze ntahandi biba abatavuga rumwe na leta baba imbere mu gihugu urumva rero ko nta rezo abafite rofetwe abafite abaopoza bose abantu bose batavuga rumwe na bose abaminishije abahirira ishyanga nabyo ni icyaha gikomeye cyane mureka njye ku ngingo yacu ya kabiri reka ndebe niba hari undi muntu turi kumwe reka njye ku ingingo yacu ya kabiri rero turareba ikibazo cya Transparency International Rwanda ahantu bavuga bati reka nzi inkuru nyibashakire donc Transparency International Rwanda mu nkuru ya Kigali Today ku itariki ya mbere twa 2021 baravuga ngo Transparency International Rwanda irasaba ko ngo inzego zibanze ngo zasuzuma bakareba uko zikoresha umutungo wa leta ubundi igitekerezo ntago ari kibi ariko uburyo bwo kwikorera ariko ni n'uburyo igitekerezo ubwacyo ntago ari kibi kubera ko nta muntu wagombye kunyereza ifaranga rya leta nta muntu wagombye kurya ruswa kuko ni imiyoborere mibi ntaho byagombye kuba haba hejuru cyangwa hasi kuba hejuru no hasi kuba hejuru cyane kwa perezida wa repubulika kugeza kuri banyumba kumi nta muntu n'umwe wagombye kunyereza umutungo wa leta nta muntu wagombye kurya ruswa ntaho bibundi ntago ari byumva ariko igitekerezo cy'aba bantu nicyo ariko ikibazo dufite aha ngaha naho umuntu wese yagombye kwibaza ni uko iyi Transparency International Rwanda ibintu ikora nayo ni uburyo bwo kwikoreza urusyo abayobozi bo mu nzego z'ibanze cyangwa se uburyo bwo kwerekana ko hari imiryango irwanya ruswa mbabarire ni uko uburyo bwo kwerekana ko imiryango irwanya ruswa mu Rwanda ikora akazi gakomeye cyane ikora akazi gakomeye nyamara ibyo bakora ni ukuyobya uburari kubera ko abenshi ni abantu bo muri FPR turabazi ni intore zikomeye cyane abantu bavugira FPR cyane ku buryo babasha kwerekana ko bakora bashaka kwerekana u Rwanda rurwanya ruswa nta ruswa ihaba cyangwa se haba ruswa nkeya nuko bakunda kubivuga ngo ugereranye n'ibindi bihugu haba ruswa nkeya kandi nabwo iba mu nzego zibanze naho abo hejuru cyane ni abatagatifu nta muntu wo hejuru urya ruswa cyane cyane hariya mu mushorishori murumva nshaka kuvuga gite mu jisho ntabwo arya ruswa uwo ntibashobora kumuvugaho none ikibazo rero ni iki ngiki iyo bavuze ngo mujye ngo mu nzego zibanze mujye kugenzura barya ruswa abanyereza umutungo wa leta haba amafaranga angahe ugereranyije muri bije ya leta bariya abantu mu nzego zibanze batunze amafaranga angahe leta ibaha amafaranga angahe abanyereza eske niho hari amafaranga menshi anyerezwa amafaranga menshi anyerezwa muri kiriya gihugu anyerezwa mu nzego z'ibanze kwa bameya mu mirenge mu midugudu aho niho hari amafaranga anyerezwa oya ntago ari byo kubera ko kwa muri iyi nkuru nayo imaze kubabwira hejuru Transparency International Rwanda ivuga ko ngo mu muri bije ya 2019 ngo 2020 ngo leta yahombye miliyari ngo 103 mujumve neza ngo miliyari 103 ngo mukubaka imihanda leta ngo yabihombemo miliyari 103 ubwo ni wena ni mu Rwanda hose ariko ngo na amafaranga mu nzego zibanze miliyari 103 ngo miliyari 95 ngo zagiye kumishinga ngo itararangiye ngo leta yahombye miliyari 95 ngo za yahombye mu mishinga itararangiye ngo miliyoni 863 ngo leta yarazihombye kubera ngo kudakorera igihe imishinga ikererwa ubwo izo miliyoni zose zibaze wabona ko ari miliyoni hafi 200 zo mu nzego zibanze mu Rwanda hose urumva ko nkuko nahembe babwiye hejuru ni byiza ifaranga rimwe rinyirijwe rya leta ugomba gutabaza ugomba guhaguruka ukavuga uti ntabwo ifaranga ni faranga rimwe ntigomba kunyerezwa ariko rero turebe aho banyereza amafaranga ni hehe iyo umuntu avuga ngo guhera hejuru ugomba guhera aho amafaranga agezwe ari menshi dabora kuko iyo uvuze ibintu nk'ibi ngibi ngo bajye kure mu nzego zibanze urusoma inkuru yagira ngo abanyereza amafaranga mu nzego zibanze gusa hari ikinyamakuru kitwa The Chronicle kiriya cyandikwaga na Professor Kayumba Christopher uri abafunze ejo bundi kitariki ya 19 z'ukwa karindwi 2021 icyo kinyamakuru cyanditse ko hari ngo hari ibigo bya leta byinshi mu byumve neza imibare muze kwifata hari nababwiye miliyari 200 donc miliyari 103 ngo leta yahombye mu kubaka mihanda miliyari 95 mu mishinga itararangiye na miliyoni 863 mu mishinga itarakorewe igihe yakererewe ngo ni miliyari 200 mu Rwanda hose mu nzego zibanze bavuga ko u Rwanda rwahombye igihugu cyahombye ariko iyo nkuru yo kwa Kayumba Christopher muri The Chronicle iratubwira ko hari ibigo bya leta bikomeye bimwe amafaranga umugenzuzi w'imari ya leta atemerewe kugenzuramo angaye babu batanze urugero rw'ibigo 2024 ngo bitamukingurira imiryango atajya agenzura ariko amafaranga ari muri ibyo bigo ni miliyari ebyiri na nibice miliyari ebyiri ni hafi nibice bitatu by'amadolari ubwo mu Rwanda ukize mu manyarwanda wabona miliyari 2300 miliyari 2300 z'amafaranga y'u Rwanda umugenzi w'imari ya leta atemerewe kugenzura adashobora gusurutsa y'izuru batamukingurira imiryango uburumba ni amafaranga menshi cyane kandi impamvu batamukingurira imiryango nuko babanyerejemo menshi cyane ahangaha iyi article The Chronicle ya Kayumba Christopher amaze kuyandika nta muntu ugeze anyumuza wo muri leta urumva ko ibyo bavuze rero nibyo none tukibaza impamvu umuntu ahamagarira abantu kujya mu nzego zibanze ahantu ha wenda leta yahombye miliyari 200 ariko aho leta yahombye miliyari 2300 atarigeze atabaza ngo ajye ku karubanda atabaza ati ibintu byacitse mujye kureba impamvu biriya bigo bya leta batabigenzura byanga ko babigenzura bigenda bite urumva ko ahangaha harimo ibyo bakora ntabwo binyuze mu kuri ntabwo binyuze mu mucyo kubera ko ahari amafaranga menshi ahanyerezwa amafaranga menshi kubera ko abanyerezwa n'abantu bakomeye cyane akaba ari nazo mpamvu umugenzuzi w'imari ya leta bamwangira kujya kuhagenzura ntibigire icyo bitwara abo bamufungira inyuma imiryango bamubuje kwinjira banze kumwumburira ibitabo ntibagire icyo baba abo bantu babanyereje amafaranga menshi ariko bakingiwe ikibaba n'umuntu ukomeye yiti muri ijisho nshatse kuvuga mu izina murabyumva neza ubwo rero umuntu iyi article rero isomye niba twarayisomye turi mu Budage no muri Amerika aho hose no kwisoro twarayisomye iyi article nawe yagombye kuba yarayisomye akamenya ko hari ibigo bya leta bikomeye cyane binyereza amamiliyari n'amamiliyari amamiliyari 2300 z'amafaranga y'u Rwanda nta muntu wagenzura nta muntu uzibihabera banga ko babagenzura uyu muntu uvuga ngo ararwanya ruswa ararwanya akarengane yagombye kuba yahagurutse akajya kuvuga ati hari ahantu habera ibimeze bite ariko ntawe yigeze abikora kubera iki na ahantu hadakoreka ni na ahantu hategekwa na giti muri ijo muzi Kagame Paul urumva rero ko ahangaha urabona ko ni uburyo bwo kwikoreza kutuyobya uburari kwiyobya uburari kwerekana ko inzego zibanze arizo zikora ibi amafuti nibo barya ruswa nibo bagira bate ibyaha byose nibo babikora nukubikoreza urusyo bega niko bimiza ariko mu byukuri abanyereza mutungo wa leta abarya ruswa zikomeye zibitangaza nabo ngaho hejuru nyine batajya bagenzurwa kandi ntibigire icyo bibatwara urumva ruko angaha biyo byuburari bitwerekana ngo badutungira utoki ahantu hatari ngombwa ngo twese turangabire mu nzego zibanze maze ibyo hejuru tubyibagirwe twese turabaze ibyo hejuru kuko nibyo bikabije cyane bishaka rero kuyobya uburari kugira ngo batujijishe icya kabiri muri iyi nkuru ya Kigali Today bavuga muri iyi nkuru hari ikindi kintu bavuga kitari cyo kidahuye n'ukuri afi urebye ugereranyije kuko nk'imibare baduha ni imibare idahuye niyo mugenzi w'imari ya leta yatanze kuko reka imibare nyibabwire muyumve neza muri iyi nkuru ya Kigali Today bo baravuga ngo baratwereka ko muri iyi nkuru ya Kigali Today ku itariki ya mbere z'ukwa 12/2021 ahangaha nyine bavuga ko ngo inzego zibanze zinyereza amafaranga menshi bo baranavuga ko muri ya mwaka wa 2019/2020 ngo leta yahombejwe miliyari 391 kubera kutubahiriza amategeko n'imikorere kwae na miliyari 560.6 yahombye mu kutita kubikoresho ndetse na miliyari 106.4 zitagaragajwe kubera kubika nabi ibitabo by'ibarura mari numbe amafaranga na amafaranga menshi cyane bo bikajya basubiriremo muri iyi nkuru baratubwira bati ngo mu mwaka wa 2019/2020 baratubwira ngo reka nze mbashakire inkuru originale kubera ko inkuru originale ni iyihe reka nze nyibashakire okay inkuru originale yitwa ngo Transparency International Rwanda yasabye ko inzego zibanze zasuzumwa uko zikoresha umutungo wa leta noneho rero muri ngo uyu muryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda wasesenguye raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta muri 2019/2020 usanga inzego zibanze zikwiye gukurikiranwa ku mikoreshereze y'umutungo wa leta noneho reka dukomeza hasi rero ngo muri uyu mwaka ubu ni umwaka wa 2019/2020 ngo muri uwo mwaka ingengo y'imari ya leta yahombejwe kubera kutubahiriza amategeko n'imikorere yarengaga donko miliyari 391 hakaba na miliyari 560.6 yahombeye mu kutita kubikoresho n'undi mutungo wa leta ndetse na miliyari zirenga 106 n'4 zitagaragajwe kubera kubika nabi ibitabo by'ibaruramari murumva ko izi miliyari zose tuziteranyije hafi 400 guteranya na 560 ngo ni igihumbi n'ijana hafi miliyari 100,000,000 bari kutwereka ko zakoreshejwe nabi se leta yahombye noneho rero ugiye muri raporo nyirizina y'umugenzuzi wa leta muri iyo raporo yo bavuga ko murumva tubonye hafi miliyari hafi 100,000,000 batubwiye ahangaha bibasomeye nta kintu ahindiyemo mwabyumvise ariko muri raporo y'umugenzuzi wa leta muri 2019/2020 muri uriya mwaka nyine batubwira ko ngo leta ngo yahombye miliyari zigera ku igihumbi n'ijana hafi umugenzuzi w'imari ya leta we atwereka ko muri uriya mwaka nyine amafaranga yakoreshejwe nabi yasesaguwe cyangwa yanyerejwe ari miliyari 5.7 gusa ubyumve neza miliyari 5.7 gusa umwaka wari wabanjije ngo hari hanyerejwe miliyari 8 bakavuga ko icyo gihe ngo zagabanutse 60.6% donc muri uriya mwaka iyi nkuru itwereka ko hari miliyari 1,000,000,000 ngo zasesaguwe cyangwa se zakoreshejwe nabi leta yahombye mu Rwanda hose umugenzuzi w'imari ya leta we yaratwereka ko amafaranga yasesaguwe agakoreshwa nabi cyangwa se akanyerezwa ari miliyari 5.7 gusa miliyari 5.7 by'amafaranga y'u Rwanda turumva rero ko ikinyuranyo hagati ya miliyari 100,000,000 na miliyari 5.7 urumva ko harimo ikinyuranyo gikabije cyane ubwo ntabwo tuzi niba uriya muntu wande sija guru aho surusi yayivanye ariko urabona ko bibabirira ko mu Rwanda hari akavuyo nyine ntabwo amenya ikiri cyo n'ikitari cyo donc byose ni ibintu bivangitiranye cyane nakavuyo mbega nakavuyo niko umuntu yabivuga noneho rero ikindi umuntu ikindi kintu umuntu yakuramo muri inkuru ya Transparency International Rwanda no naho bavuga bati nacyo ni kintu giteye ubwoba bavuga ngo ngo amafaranga angana ubwo ni ibibazo byo mu nzego zibanze baravuga ngo amafaranga angana na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda yo guhemba abatishoboye bakora muri za VUP ngo yakerereweho umwaka umvimbe neza amafaranga miliyoni 500 yo guhemba bari abantu batishoboye babakene bakora imirimo yo muri za VUP ngo yakerereweho umwaka tekereza bari abantu bavuga ko abantu bari mu bukene bukabije ubundi bagomba ko bagomba kubahemba buri minsi 15 ngire ngo ariko bagakora amafaranga amara umwaka ataraza mubyumve neza nazo zibaza iriya leta ni ngo kuki abantu bagakora akamara umwaka batarahembwa bakora buri munsi mutekereze bo ikindi kinakabije ahangaha wenda kinatujyana ku nkuru twaganiriye ubushize naho bavuga ko ngo miliyari 11 n'igice z'amafaranga y'u Rwanda ya muziko leta bavuga ko leta y'u Rwanda ngo itanga miliyari 27 ku mwaka yo kugaburira abana biga muri primaire na secondaire bose hamwe mbibutse n'abana miliyoni 3,300,000 leta ikabatangaho miliyari 27 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka murumva ko ari menshi ariko ni make cyane kubera ko buri mwana batangaho amafaranga 56 ku munsi kandi umuneke umwe ugura amafaranga 100 urumva rero niba leta igaburira abana bayo abanyeshuri umwe ikamugaburira ikoresheje amafaranga 56 ku munsi wose kandi umuneke umwe ugura 100 murumva iyo leta yacu ijya ariyo ejo Kagame yarangiza akavuga ngo abana ngo ntabwo bimva impamvu abana barwara bwaki mujye munsobanurire kandi azi neza ko abana abanyeshuri bakeneye gukura bari mu gikuriro babadoresa iki byose n'abo muri primaire bose abagaburira akoresha amafaranga 56 ku munsi uni Kagame uteye ku Rwanda umwana akamugenda amafaranga 56 ku munsi kandi avuka imwe igura amafaranga 200 cyangwa se umuneke umwe igura amafaranga 100 urumva se abamugaburira neza abana bazwe n'iki kurwara bwaki babuzwe n'iki kugwingira babuzwe n'iki kukumererwa nabi yarangiza akajya hariya ngo ntazi impamvu bo aho ngaho ikibazo ntabwo ari icyo ngicyo rero nuko muri iyi nkuru baratubwira bati ngo miliyari murabona ko nabwe ko leta igenera mu gihugu hose abo bantu miliyoni 3,300,000 b'abanyeshuri biga muri primaire na secondaire bagenera miliyari 27 ku mwaka yo kubagaburira ariko ngo miliyari hano baravuga ngo miliyari 11 n'igice ngo agenewe nyine kugaburira bari abana ngo yamaze amezi 4 yakerereho amezi 4 ataragira mu bigo bigomba kugaburira abo bana bigamo noneho ngiye ikibazo mfite ni iki ngiki ko umuntu arya buri munsi ibyo kamemo ni ntagari ibintu bibaza ubwenge bwinshi cyane na Kagame yabyumva kamemo ko umuntu agomba kurya buri munsi none akaba yaramaze amezi 4 atohereza amafaranga yo kugaburira abo bana yumva ko abo bana b'abanyeshuri bazamara amezi 4 batarya nge munsobanura icyo kintu icyo nacyo kigomba se ubwenge bwinshi cyane ngaho munsobanurire yarangiza ariko ikibabaje nuko iyo ariya makontera bagiranye na za Arsenal igihe cyo kuriha amafaranga Arsenal kigeze agomba guhita yohereza ku kanya miliyari 60 z'amafaranga y'u Rwanda agahita yohereza muri Arsenal kugira ngo wenda nta n'isogonda rimwe agomba gukererwa ko mu byumve neza ariko abana b'abanyeshuri primaire na secondaire abana bakeneye gukura bashonje akamara amezi 4 amezi ane iminsi 139 ataraboherereza amafaranga yo kubagaburira nkaho umuntu agomba kurya rimwe mu mezi 4 mumutekereze logique iri muri cya gihugu namwe mujye mumbwira umuperezida dufite yarangiza akaza atubwira ibintu by'ibitangaza ukuntu u Rwanda rwateye imbere Singapore Afrika amafaranga yamaze kwishyura nigeze mbabaza ariko ni gute Arsenal igira priority kuri bije y'u Rwanda musobanurire mbo jewe ntabwo simba muri cya gihugu ariko musobanurire buri wese yibaze ufite ikafe ayifate anwe ufite akabyeri yicare akanwe cyangwa n'amazi yicare ku meza yibaze abana basakuza mwebwe mubabwe muti muceceke icyo kintu mugitekerezeho ni gute perezida wa Repubulika none reka mwite perezida wa Repubulika ni gute Kagame yakohereza amafaranga miliyari 60 muri Arsenal kuyeje miliyoni 60 z'amayero hafi akazohereza igihe zidakererewe ariko akamara amezi ane ataroheza miliyari 11 n'igice zo kugaburira abana miliyoni 3 n'ibihumbi 300 b'abanyarwanda kandi abana bagomba kurya buri munsi amafaranga yo kugaburira akagira rotari agakererwaho amezi ane kandi aya Arsenal yaratanze atarigeza kirirwa icyo kintu wacyumva gute gusa nubwo ko Arsenal irusha agaciro abana miliyoni 3 n'ibihumbi 300 by'abanyarwanda mujye munsobanurira namwe umuntu batuye abo abanyarwanda mujye mufata icyemezo mwumvise ibintu nk'ibyo ngibi umenya ko nta butegetsi dufite tout simplement bo reka dukomeze angaha rero iki kibazo bo donc kibazo cyo gukererwa kwishyura abantu kwishyura murabona ko ikibazo cyo gukererwa kwishyura abantu murabona mbona ni kibazo dukunda kubona abantu ngo hari n'inkuru ejo bundi iriho ubu ngubu yo mu museke ku itariki ya mbere ngo nejo hashize ku itariki ya mbere twa 2021 inkuru ivuga ko ngo abantu bo muri Kirehe ngo bataka kubera ko bamaze imyaka 3 basaba ingurane z'inzu zabo zangijwe n'ikorwa ry'umuhanda Kayonza Rusumo imyaka 3 batarishyurwa inzu zabo kandi bajye gukora ibikorwa nk'ibyo bafite bishi n'ese ni gute bamara imyaka 3 batarishyura abantu barabangirije amazu barangiza bagafata amafaranga bajya kuyatanga muri Arsenal cyangwa bakajya guharura ikibuga cya miliyari 34 ibyo bintu ngiye mujye musobanura ibyo bintu byari byo donc ahangaha mbona ko kwambura abanyarwanda kumara imyaka ingahe bataba kandi ibibazo abubatse amashuri abubatse amateme abagize bate abahora imihanda bamara imyaka na yindi batabishyura leta ni ibintu abantu bamenyere babana nabyo yuko leta itishyura yambura abaturage ariko amafaranga bakaterura bakagera muri Arsenal cyangwa se bakajya kukwibonekeza bakajya kuyaharuza ikibuga cy'igitangaza cya gurufu ahangaha rero murabona ko dufite ikibazo gikomeye mu miyoborere ya ruriya Rwanda dufite ikibazo gikomeye cyane 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 mu guhitamo priorite ugomba amafaranga yo kugaburira abana ni make cyane daboru perezida yarangiza akibaza impamvu abana bagwingira cyangwa barwara bwaki nana amafaranga make cyane kugaburira umwana kimwe cya 50 cy'idolari hari simbizi urumva kimwe cya 20 cy'idolari ukayitungisha umwana amafaranga atashobora kugura umuneke gusa umwana kuko Kagame aha umwana amafaranga 56 wenda umuneke ugura amafaranga 110 umuneke umwe ugura amafaranga 110 mu Rwanda Kagame agata umwana akamutungisha amafaranga 56 ku munsi akamugenera amafaranga 56 yo kumutunga ubwo nuko umwana w'umunyarwanda ufite imyaka 15 cyangwa 17 uri mu ishuri yarya imineke ibiri umuneke umwe yawurya iminsi ibiri ubwo nuvuga ko umuneke umwe Kagame umuneke umwe ugura amafaranga 110 awugenera umwana iminsi ibiri ubwo umwana yatungwa n'igice cy'umuneke ku munsi mujye munsobanurira yarangiza akavuga ngo ntazi impamvu abana bagwingira ngo ibyo bituruka hehe ngo rwose kibura ni iki ngo umusobanuro n'amafaranga yabuze ni ibiryo byabuze n'iki cyabuze kandi azi uko agaburira abana bo mu Rwanda reka ndekere aho ngaho Jean Pierre Jamoni ryawo
iyo urakoze cyane Edouard ni ikibazo gikomeye ariko mu gihugu nka kiriya hari gihe yubirebye neza usanga mu byukuri abanyarwanda natwe ubwacu dufite ikibazo gikomeye uretse no kuba Kagame nyine ariyo ugira abanyarwanda kuriya ariko nabyo wibaza impamvu babyemera bikakwiyobera abari abanyarwanda yenda bari hanze nibo benshi bafite bambe sibo benshi ariko nibo bafite yenda uburenganzira bwo kugira icyo bavuga bafite uburenganzira bwo kubyerekana no kubiganira nk'uku nguku ariko nta bushobozi bafite bwo kugira ngo babyivanemo buriya hari abantu urabizi hari abantu benshi bafunzwe yewe uvuze nka Christophe Kayumba urabona biriya bintu kugira ngo yerekane ko miliyoni ibihumbi 300 aburi birengero kandi aburiye mu bifi binini
atagenzurwa miliyari ibihumbi 2300 miliyari
ayo ni amafaranga ushyize mu gaciro wakwibaza uti ayo mafaranga nk'ayo agaruwe akashyirwa mu mu ngengo y'imari buri wese yabafite mitueli atishyura abo bana bagwingiye ntibakongera kugwingira abarimu badahembwa cyangwa se ababagiye bagirwaho ingaruka na COVID cyangwa se n'udupfukamunwa twari twarabuze muri iyi minsi bagombye ko badufite ibintu byose urumva ko u Rwanda mu by'ukuri ni igihugu gikize ariko ntabwo ubutegetsi nka buriya bushobora kugira uwo buha amahirwe ibi bintu urebye neza usanga babikora babishaka uti kubera iki uyu mudamu uyu Imakire arasa n'uwerekana ko abaturage ari bo kibazo ariko ntashobora kuvuga ku bifi binini uwari ushatse kuvuga ku bifi binini ni Kayumba urabona nawe baramufunze kandi mu by'ukuri bamufunze urabona ko nta kintu afungiwe mu by'ukuri ugereranyije n'icyo bamurega ko ngo yaba yarafashe umukobwa mu myaka nk'itatu ishize kandi uwo mukobwa nta nubwo yari mineri yari umukobwa mukuru ntabwo nibyo bavuga ariko birumvikana ko ntabwo tubihagazeho ariko nibyo bavuga ibyo urumva ko kumufunga gusa kugira ngo areke kuvuga kuko ugaragaje ikibazo nk'iki ngiki uri mu gihugu urumva ni ikibazo kiremereye kandi abategetsi abenshi bamufunze ni nabo bayarya hari ikindi kibazo yazamuye abaza ati ingengo y'imari iri gukoreshwa muri Mozambique n'indi yishyura ugasanga ni ibibazo bikomereye iri ya leta ari nabyo afungiwe ubu ngubu naho ibindi baba babeshye ariko ngenda ngarutse ku iki kibazo cy'uburyo Kagame azi neza ko igice cy'umuneke gishobora gutunga umwana ku munsi uwo mwana yizera ko atagwigwingira hariya yibazaga ngo biterwa n'iki ngo niki kibitera ariko mu by'ukuri arabizi azi neza ko umwana we cyomoro ashobora agomba kugurirwa inzu ya miliyoni 6 muri Amerika ariko ngo ntazi impamvu ngo abana bagwigwingira mu Rwanda ubwo rero niyo mpamvu ndavuga nti urebye neza usanga abanyarwanda tubifitemo uruhare runini cyane kubona umuntu umwe aza mu nama nka kuriya agatomboza umuntu ashatse hari igihe abaza nk'umuntu nk'umumeya cyangwa bariya bose baba muri imbere nawe ugasanga mu by'ukuri byari kuvuga ni umuntu wabuze uko agira mbese wabuze aho akwirwa bamubajije ikibazo adashoboye gusubiza ariko agapfa kujya hariya akarimanganya ariko urumva utowe mu bantu perezida amakosa ubuyazi bariya bose barayazi bazi ingorane ziba mwakira gihugu ko ziba ziturutse ahanini ku muyobozi mukuru ku buyobozi bwo hejuru ariko umuntu agutunguye nka kuriya ati gira icyo usobanura mu by'ukora mu by'ukuri wabonye ko baguraho bakwirwa agapfa kuvuga ari manganya didimanga ariko ari ikibazo gikomeye ariko niba n'aba bamakire babyemera ko ariko bikwiye kumera ko umuturage azishyuzwa ibihumbi ijana yanyereje miliyari zitagaruzwa ngo abantu bamenye aho zarengeye urumva abanyarwanda hari nini twebwe dufite ikibazo ntabwo Kagame afite ikibazo gikomeye we ikibazo cye ni ukugira ngo abeho uko abyifuza kuko yabyirutse nabi mu bukene n'icyo akavuga sinshaka gusaza ndi umukene njye niko mbona n'icyo ashaka kwerekana ariko niyo n'abanyarwanda babimwemerera ngo abikore urumva ikibazo kiri kuri twe kuri abanyarwanda muri rusange ngira ngo wabonye uriya Damie Habumuremyi nawe ubwe bamufata ngo siko bari bamufashe bavuga yuko nawe ngo yakoresha amafaranga atazigamiye ngo akaba arijya afungirwa ariko asohotse muri gereza wumvise ibintu avuga bidafite epfo na ruguru biterekeranye kugira ngo akunde ashimwe kugira ngo yenda yerekane ko yabaye premier ministre akaba agikurikirana ibibazo by'u Rwanda ashinja nyine kuri yashinjaga abantu bavuga yuko ngo bafite ingengabitekerezo ugasanga ko ukibaza niba yaragiye muri gereza kuneka niba se hari indi mpamvu yari imujyanyeyo bikuyobera ariko nk'ubwo wumva premier ministre yadashobora kubona ibintu umuntu ushinzwe Transparency International ntabivuge noneho umuntu nka Kayumba ni umuntu mu by'ukuri w'umunyabwenge w'umusesenguzi ariko ndabona nawe baba bamushyizemo umugozi kandi ku bintu bidasobanutse urumva ko abanyarwanda turacyari kure y'ibintu bitewe ariko ahanini n'imyumvire bidatewe n'uko yenda igihugu gikennye cyangwa abanyarwanda batazi gukora abakwiswe abayobozi bagakwiye kuyobora neza iza barishwe abandi barahunze abandi baremeye baraceceka ngo baheberwe urwaje noneho Kagame akajya afata abantu nk'abo badamiye nyine abo bampora iki uko abonye ababonye bashobora kumupfukamira bashobora kuramya ibyo avuga na Imakire uriya ni abantu badafite uburyo bwo kugira ngo bavuge ibintu cyangwa barenganure abandi. Ibyo rero iyo umuntu agiye nko mu rukiko nka kuriya Christophe Kayumba ari mu rukiko, ntibashaka ko avuga izo nkiko, ngira ngo twakunze kuvuga kenshi ku nkiko zo mu Rwanda uko zikora. Numva abantu benshi bavuga yuko ari abaswa, ariko akenshi sinabaswa, ariko bafite n'uburyo bakorera muri sisiteme isa nk'aho ibaziritse, ku buryo barebye nabi nabo bucya bafunzwe, ku buryo mbese ntawe ushobora gukontorora ibyo arimo. Igihugu cyaba anseti, igihugu kiri paralize, kuriya twajyaga tukivuga ngo ni banana republic, ariko noneho hajemo n'ikintu cy'uko yenda abantu banemeza ko abanyarwanda bavuga ko miliyoni miliyoni zigaye bavuga ko zirwaye zifite indwara yo mu mutwe, miliyoni zirenga ebyiri zifite indwara yo mu mutwe, ariko n'abariya bayobozi barimo, ntago ari abantu batoya bo hasi gusa, bariya bayobozi akenshi nibo bafite indwara zo mu mutwe bahamutse, kubera ko perezida yaraje arabahungeta asa nk'aho hari ibintu byinshi ushungwe byaho ngaho, ntibashobore gutekereza, ntibashobore kuvuga ibyo bakwiye kuvuga, aho ugasanga baratekerereza kugira ngo baramuke, kugira ngo bumve ko inda zabo zimeze neza. Naho ubundi abantu nka buriya bashiritse ubwoba, cyane cyane bariya bayobozi bakavuga bati bisi ibyo ibintu bwararabikemutse, dufite inteko ishinga amategeko. Aha inteko ishinga amategeko ziba zifite amategeko yose yakubahirizwa, ariko hari nta tegeko ryubahirizwa. Itegeko ryubahirizwa ni iryo Perezida Kagame ashobora kuvuga ati ibi bigende gutya, ibi bigende gutya, ayo barayubahiriza. Ariko kujya hariya akabwira abantu ati biterwa n'iki kugira ngo abantu bagwingire, biterwa n'iki kugira ngo abantu be kugira isuku, kugira ngo biterwa n'iki kugira ngo abantu bore kubona amazi, umuntu w'umuyobozi nyine uhagarariye miliyoni zirenga 12 z'abanyarwanda, naho ngaho uvuga uti ese miliyoni zingana gutya, mu by'ukuri zaremeye zubika umutwe pe, umuntu azaze abice nk'uko nka kuriya bica intama idataka. Kuko urabona iyo bigeze ku bantu bamwe, erega ikibazo duhari kiri hariya ni uko bamwe barebera abandi biri kuba bakibwiramo ngo ntibizabageraho, ariko si byo. Umuntu niba umuntu bamuhemukiye, wowe ukaba uri aho urebera ukavuga uti yenda ntabwo ari njyewe, ariko ejo birakugeraho byanze bikunze. Akarengane karakorerwa abantu baciriritse nka bariya tuvuge bari batuye muri bamyeho, bakabasengera abantu bakarebera, ariko mu by'ukuri iriya ngoma akaboko kamenyereye kwikora ntabwo kajya karuhuka nyine mpaka karangije umurimo wako. Buriya na Perezida Paul Kagame urebye imibaro yagizeyo n'imibereho mibi yagiye agira, ahanini hari igihe abona nk'abantu bababaye hariya ku muhanda akumva baramutekereza, biratuma atekereza ibyo yabayemo, yabona abana be yenda akavuga ati nzabagurira inzu ejo batazaba muri za Burende, ibintu nk'ibyo. Ariko ni imitekerereze mibi itameze neza, ngira ngo mwabo bantu barwaye na Perezida Kagame arimo, ariko umugambi we afite we yatangiye mbere wo kugira ngo abanyarwanda batsikamire yigeze aho ashaka, ariko abanyarwanda batsikamire uracyahari. Kuba rero abantu benshi bahunga, abandi bakicwa, bareba buri bwirengera, abandi bagafungwa, kuva abantu babyemera kuriya, cyane cyane abayobozi bamwegereye nabo bakabyemera kuriya, nta kuntu byarorera igihe cyose inzego zidakora, ko ziriya nzego nize zose yabaye nk'uzimira azikoresha icyo ashatse, iyo asaze nazo zirasara, yakora ibintu ashatse gukora nk'ikintu kizima nazo zagikora, ariko nta n'icyakora kizima. Niho rero uzasanga ibintu byose harayangaye. Uriya Rashidi yaherutse kubivuga abwira ati rwose murabona ko iki gihugu nta kigenda, murakora iby'ubusa ariko murabona ko rwose iyi leta rwose nta kigenda. Bomba bamufashe nk'umuntu nawe utameze neza, ariko mu by'ukuri iyo twe tubivuga ntabwo kuba ari ukubeshya, ariko bivuzwe n'undi uri mu gihugu urumva ntabwo aba yorohewe. Rero ubwo urumva igihugu cyacu mu by'ukuri kiri paralize, icyo umuntu yenda yazakuramo hariya wari uvuze gukererwa kwishyura, ibintu byo gukererwa kwishyura rwose urumva Arsenal yibonera amafaranga ku gihe, noneho abakozi bakoreye leta, abakozi ibikorwa bizamura abaturage bo bagakererwa kwishyura. Aha ni ikintu mu by'ukuri uwo ari wese atekereza akavuga ati se buriya ni ubutegetsi cyangwa dufite ubutegetsi mu by'ukuri. Mu Rwanda urebye neza nta butegetsi buhari, ahubwo igihugu kibereye mu kirere, umuntu aragitegeka uko ashatse. Mbese abantu babaye ingaruzwa muhito. Ubu ngubu hari igihe abantu bajya bakompara Kagame n'ingoma ya cyami, nkavuga nti ntabwo ari byo. Ingoma ya cyami abami ba kera kuvuga ko bari beza cyane bose, ariko hari n'abashyira mu gaciro, bariya bose barwaniraga kwagura igihugu, hari igihe babikoraga mu bwenge kandi mu bushake bwo gukunda igihugu ariko abantu bageranye Kagame na cyane Kagame ntago ari cyane nta nubwo ari mu president ahubwo ni umuntu rwose w'umuteroriste cyangwa se umuteroriste n'icyo n'iyo jambo wabona ushobora gufata abaturage bose akabateroriza akabatera ubwoba akumva ko ari wenyine w'igihangange ushobora kugira icyo akora ushobora kugira icyo amarira abantu asigaye gasigara niyo bapfa niyo bashira ariko ntacyo mubwiye urabona biriya bintu yavugaga ejo anenga nibyo bintu bari abantu bafungiwe bose bagiye banenga bose abafunzwe bose n'abagiye bicwa buriya bo muri FDG bose nicyo banengaga ariko na Kagame ejo aranenga we akigira mu buryo akaryama kumva ibintu ko ari paradiso nta kibazo gihari rero sisteme iri hariya ni sisteme idafite igaruriro ni sisteme idafite icyerekezo mu by'ukuri niyo wakubaza utese mu myaka ibiri twari duhereye ku ntuza kw'iriya cogamo twavugaga izaba umwaka utaha ariko niwakubaza uko iriya leta izaba imeze umwaka utaha ntabwo wamenya ko hari icyerekezo nabo bafite gusa yenda ni uko hataraboneka abantu barishyira ku murongo ngo biriya bintu babyegeze naho ubundi nta sisiteme iri mu Rwanda ntabwo wavuga uti umwaka umwe cyangwa ibiri bimeze gutya urumva ibintu by'abantu byo kubyingira ni ikibazo gikomeye kandi urabona duhora tubisubiramo tumaze n'igihe tubivuga kandi ntibijya tuvuga yenda ngo bazamutse noneho bageze ku gipimo cyangwa se biyongeyeho n'imibare n'iyingi no ikibazo kiri hariya rero ni ikibazo kirekire kidashobora gukemuka ibyo uko mbibona ntabwo gishobora gukemuka kubera ko bigenda bizamba kurushaho kimwe kivuye hanze ikindi kimwe cyavuga akazi ikindi hari ikintu tutavuze cyo gusipayinga abantu uburyo byakoze kuri iriya leta kandi urabona nabwo spying ahanini yagiye spying n'ibihugu birimo ibya rutura cyane cyane nka za South Africa nabyo bikaba imbogamizi kubera ko ibyo ntago dukunze kubivuga ariko buriya urebye nka business zikorwa nko mu gihugu nk'u Rwanda akenshi ishamikiye ku bihugu nka South Africa n'ibindi bihugu bigiye bijya gukiraho gahoro kubera ko bahavana ibikoresho bahavana abahanga abayobozi abamanaja n'iki byose utavuga utemeye ibinyoma rero ubwo ntabikoramo ariko kandi bimenyekanye ko ari kubasipayinga ni ibintu bigoranye kugira ngo wumve ko buri munsi havuka ikintu mbese kandi cyambarasinga buriya butegetsi kibukoze isoni ariko tukibaza utese kuki biguma kuriya kuki ibindi bihugu bitaba mu bindi bihugu twese turakurikira nk'uko bavuga abantu ibindi bihugu u Rwanda nirwo rufite impunzi rwonyine ariko twese turanakurikira ibibera mu Rwanda ntago biba mu Buganda ntago wagereranya muri Tanzania ntiwagereranya yenda niyo mpamvu baba badafite impunzi nyinshi niwaza ari impunzi ashobora kugera igihe imyaka ibiri cyangwa itatu agataha no mu bihugu nka biriya bya Nigeria rwose yewe na Zimbabwe twavuga ya Israel wavuga ko abantu bahunga bakongera bagataha Afurika yose mu by'ukuri imeze neza ariko kiriya gihugu cyacu rero mu by'ukuri ni ibintu dutegererezanye amatsiko ntabwo tuvuga ngo ni imyaka myinshi ariko turasaba abanyarwanda bagomba gukora uko bashoboye ibi bintu tuba tuvuga ni ibintu bibaho ni ibintu biba biriho nta nubwo ari guhimba ni ibintu birireye icyerekezo rero mu by'ukuri nkabanjye ntakibona ibyo tuvuga byose ariko abanyarwanda bakomeje kurengana abantu bagomba kujya babimenya ntihagire hari abicara benda nka hano i Burayi abari i Burayi cyangwa muri Amerika cyangwa he mu bihugu byateye imbere bakarenza akaguruka kandi bakinywera ve zabo bakinywera ibyeri bakarekeraho ariko mu by'ukuri bagomba kumenya yuko Rwanda rw'ejo ruri mu maboko y'abantu bariho ubu ngubu niyo mpamvu bagombye buri wese agomba kugira icyo akora hari muri gurupe ye cyangwa se bakagana RNC nk'uko duhora tubivuga kubera ko nitwe twahagurutse kandi ntago ntekereza ko hari umuntu wo muri RNC ugira isoni zo kuvuga yuko arwanya buriya butegeka Edward rero urugamba tugomba kurukomeza nicyo ngiye mbona gikenewe yaba ibitekerezo yaba ibikorwa tugomba kubikoresha byose kugira ngo ducungure niho gucungura igihugu kubera ko urabona cyageze ahantu kure Edward ndumva nabandikiye urakoze
urakoze cyane gatuye ku nyungu yacu ya nyuma tunyarutse nyungu yacu ya nyuma turarebaho uriya premier ministre Ngirente Edouard Ngirente asobanura ikibazo asobanura impamvu abanyarwanda bahunga agashaka agasupanya agatsimbuka iby'ingenzi agasa nkaho ashaka gusanisha impamvu abanyarwanda bahunga n'impamvu zo mu bindi bihugu kuko hano ngo hari inama ngo yabaye mpuzamahanga yabaye ku itariki ya ya mbere z'ukwa 12/2021 ngo yiga ku kibazo cy'impunzi ku mugabane wa Afrika ku kibazo ngo cy'abahunga ibihugu byabo muri Afrika ngo inama ngo yiswe ngo ibisubizo $36 million ngo bishaka kuvuga ngo bisubizo ngo $36 million ngo bisubizo $36 million bishaka kuvuga impunzi $36 million zo munsi ubutayu bwa Sahara nyine ziriho ubu ngubu. Premier Ministre Edouard Ngirente aravanga akaduhisha byinshi by'ingenzi. Aratinda ku kibazo cy'ubukene mu byumve neza. Aratinda ku kibazo cy'ubukene nk'impamvu ituma abantu bahunga ibihugu byinshi bya Afrika. Ubwo n'u Rwanda birimo birumvikana. Icyo kibazo ngo kigomba gukemuka ngo kigakemurwa n'imicungire myiza y'umutungo w'ibihugu bya Afrika ngo hari n'umutungo uhagije ngo uramutucundwe neza ngo ntabwo abana ba Afrika abana b'uyu mugabane wa Afrika ngo bakongera guhunga muri bakomeza guhunga. Nyamara Edouard Ngirente arahisha ukuri. Niba mu bihugu byinshi ubuhunzi bushobora kuba buturuka ku bukene, intambara n'ibiza ibiza n'imihindagurikire y'ikirere, icyo bise abayobozi cyangwa se muri iyi nama bise ngo ni abakuwe mu byabo bagatanga urugero abakuye mu byabo n'intambara muri Sudani y'Amajyepfo, muri Central Africa ubwo n'umba ari intambara, i Burundi, muri za Mozambique, Mozambique n'umba habaye ibintu by'ibyibiza by'imihengere n'iki byose. Noneho abo bantu bitwa ngo bakuye mu byabo barashaka gusisibiranya ngo n'u Rwanda barushyire muri ibyo bihugu ndongo base nk'aho berekana ko impunzi zose zo muri Afrika zituruka ku bintu by'intambara ibiza se kuko nabisobanuye hejuru ariko ntago ariko bimeze. Ibyo nibyo HCR ishyira imbere nyine ibyo impunzi ngo zavuye mu byabo abantu bagahinduka impunzi ariko ari abadeplace ari abantu bavuye mu byabo bitwa impunzi nyinshi cyane ziba zaravuye mu byabo nyine bitewe n'intambara bitewe n'ibiza bitewe intambara ibiza n'ubukene nabwo barabuvugamo. Ariko rero Edouard Ngirente nawe arabitindaho nk'aho ariyo reality yo mu Rwanda. Mu Rwanda ntari ariko bimeze. Mu Rwanda no mu bindi bihugu bikene bike bya Afrika bitegekeshejwe igitugu, ikibazo nyamukuru gituma abantu bahunga ni impamvu za politiki, ni impamvu zo gutotezwa, impamvu zo kuvangurwa, gutotezwa, gufungirwa ubusa kugira gute. Noneho hakaza kwiyongeraho mu Rwanda hiyongeraho n'ikibazo cy'ubushomeri n'ubukene, ntabwo ibyo umuntu yabihisha usibye ko duhora atabitindaho cyane ashobora no kubivuga ibyo ngibyo. Ikibazo cy'ubushomeri, ikibazo cy'ubukene bwo mu Rwanda kirahari n'ubushomeri, ariko impamvu nyamukuru mu Rwanda ni impamvu nyamukuru ni ikibazo cya politike, ni ikibazo cyo gutotezwa, ikibazo cy'iterabwoba, ikibazo mbega bahunga gutotezwa, gukandamizwa, gutotezwa, impamvu za politiki mbega niko umuntu yazivuga, kutabugira ubwisanzure, ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo nibi aho Edouard Ngirente nk'umuntu uvuka mu Rwanda aho ngaho niho yakwiye gutinda, ntiyagombye kutuzanira impamvu zo muri Mozambique, impamvu zo muri Central Africa, impamvu zo muri Sudani. Rimwe na rimwe mu Rwanda haba ibiza, umusozi ukariduka, rimwe na rimwe abantu bavuga ngo bagendesheje akazi nkangu n'ibiki byose, ariko bo ntabwo arizo mpunzi nyinshi ziri mu Rwanda. Noneho rero ikibazo urumva ko aho ngaho ntabwo atubwira ukuri, arahisha ukuri, ntashaka kuvuga ko mu Rwanda hari ikibazo cya politike nyamukuru, gutotezwa, kurengana, bituma abantu kubura ubwisanzure, kutabona ejo hazaza, bituma abantu bahunga igihugu, arizo mpamvu nyamukuru zo mu Rwanda. Yituzanira izindi mpamvu rero zo mu bindi bihugu, kuko ntabwo u Rwanda ntabwo ari Mozambique, u Rwanda si Sudani, u Rwanda ntabwo ari Afurika. U Rwanda twe dufite impamvu zacu twihariye, hari izo duhuje n'ahandi no mu bindi bihugu birimo ubukene, birimo ubushomaje, ibyo turabihuje, ariko twe dufite umwihariko yo gukandamizwa ingoma mbi, politike mbi ikandamiza abantu, yica abantu, yifungira ubusa, ibambura ibyabo, ibatoteza, ibintu nk'ibyo ngibyo ni umwihariko wacu. Bo icyo rero we ntabwo yita kivuga yagisimbutse kandi kintu gikomeye. Ndi bubasomere commentaire z'abanyarwanda bamukurikiye banamugaye cyane, aho bamugaye cyane. Bo noneho rero ikindi kintu umuntu yavuga, Edouard Ngirente ntabwo ashobora kutubwira ko nta impamvu za politike zari mu Rwanda kuko hari ayicaye ni hejuru cyane mushorishori mutegetsi bw'igihugu afite abasirikare bakomeye cyane arabaza amazina n'abasivile bakomeye cyane badafite abagore mu Rwanda abana bahungije abana babo ba muri America muri Canada iburayi na yose n'ose yadusobanura ko abo bantu ko niba ikibazo ari ubukene ko ari byo ari gutindaho niba ari ubukene abo bantu babasirikare bakomeye cyane baba general abandi bantu bakomeye cyane bo mu kazu bahunze ubukene ntago ari byo ntago bahunze ubukene urundi rugero umuntu yamuha murabona muri 94 abahutu bahunze ari benshi bajya muri Congo ejo bundi baca ubuhungiro muri 2017 bavuga ko mu mashyamba ya Congo hasigaye hari impunzi zigera kuri 100 muri Congo gusa honyine abanyarwanda kandi muzi ko bari kose ku isi ariko muri Congo honyine bavuga ko hari ibihumbi 225 by'abanyarwanda bari mu mashyamba ya Congo kandi babayeho nabi nta mashuri bagira nta mavuriro ntaki nta sabune nta mazu batura bagenda baranyagirwa n'iki byose urumva ko ni impunzi zo mu mashyamba birumvikana urumva ko abo bantu babayeho nabi niba bavuga bati u Rwanda rwateye imbere hari amashanyarazi hari amazi iyaba abantu bahungaga koko bagahunga ubukene iyaba kibazo kitari politiki cyari ubukene abantu bavuye muri amashyamba bagataha mu Rwanda nabo bakajya kugama imvura bakagira gute bakaba hari ahantu hari amashuri hari amavuriro bakabaho nk'abandi baturage ariko banze gutaha kubera ko batubwira ko imibare bigeze kutwereka batwereka ko muri abo bantu 2025 b'impunzi bakiri mu mashyamba ya Congo mu bantu batahutse ku bushake batageze kuri impulse kuri pulsa imwe ku ijana urumva ko hari ikintu rero bari guhunga hari ikintu gituma bataza mu Rwanda ni imiyoborere mibi kuko abazi neza ko abari mu Rwanda baratotezwa baricwa bamurwa ibyabo barafunyirwa ubusa baraburirwa irengero bari gukorerwa icwa rubozo kandi amakuru abageraho amakuru natwe atugeraho ibintu birihuta amakuru abageraho ibyo uko abanyarwanda mu Rwanda babayeho n'abagero bakagira ubwoba rero batise twava hangaha tukajya mu gihugu kimeze kuriya mu muriro numva ko hangaha imiyoborere mibi politike mibi ituma badatahuka bo ikindi umuntu yavuga nuko muri iriya nama ngo abahagarariye ngo HCR uriya muryango ushinzwe impunzi HCR ngo muri East Africa cyangwa se muri Afrika y'Iburasirazuba muri ya bihugu by'ibiyaga bigari no muri ngo mu ihembe rya Afrika ngo bavuze ko ngo impunzi ngo abantu ngo ikibazo cy'impunzi impunzi bagombye kuzifata nk'amahirwe ubwo babwira abashoramari na za leta bati mwifate nk'amahirwe ahubwo mwagombye kubibyaza impunzi kuzibyaza umusaruro ni nk'amahirwe mbega bati ntimuzifate nk'ari ikintu kibi ahubwo impunzi mufate nk'aho ari amahirwe none u Rwanda rwarangiza rukavuga ngo rwashyira impunzi nyinshi 2018 ngo bamwe ngo bazishyize ngo izo mpunzi zimwe ngo bazihaye indangamuntu ngo y'ubuhungiro birumvikana ngo baha mitiweli ngo bandi bareka bakajya kwiga ngo banareintegra ngo kwisanga mu Rwanda okay ariko niba hari ibihugu byumvise ko ngo impunzi ushobora kuzibyaza umusaruro ngo impunzi nk'amahirwe muhite mutekereza kwa kundi Kagame afata indege akajya kuzana impunzi muri Libya akazana mu Rwanda ubwo nuvuga ko we yumvise kare ko impunzi umuntu ashobora kuzivana amafaranga akazigeza amahirwe nk'uko bari abahagarariye HCR muri Afurika bari kuvuga bati impunzi muzifate nk'ari ikintu cy'amahirwe mwagombye kubwo kubyaza umusaruro Kagame we yabyumvise kare rero afata indege akajya gushaka impunzi ariko nanone iki kintu ni danjiri kubera ko niba impunzi abantu bakwiye kuyifata nk'ikintu cy'amahirwe impunzi nkari nka ubuhungiro cyangwa se impunzi bakwiye kuzifata nk'aho ari amahirwe bashobora kubyaza umusaruro ariko umuntu yabivuga ko nicyo babahamagarira hanga nibo babwira kandi u Rwanda rukaba bafite impunzi ngo zo mu Burundi no muri Congo zigeze zose hamwe 188 kandi bakatwereka ko impunzi ari amahirwe kwakira impunzi harimo amahirwe ubwo ni ukuvuga ko igihugu gishobora kujya kudestabiliza ibindi bihugu kugira ngo impunzi zize zihungire iwabyo donc urumva ko u Rwanda niba rwaragiye gutera akaduruvayo muri Congo bagateza intambara abanyekongo bagahungira mu Rwanda bakajya gukora kudeta i Burundi igapfa bagateza akaduruvayo abarundi bagahungira mu Rwanda bo ntacyo babihomeyemo kuko bavuga ko impunzi ari amahirwe urumva ko izo mpunzi ziri iwabo bazigeza amafaranga ubwo angaha ni danje iki kintu ni ikintu kiri cyane kobera ko abantu bashobora ku guteza akaduruvayo kugira ngo impunzi zibeho no bazibyaza umusaruro bazibyaza umusaruro numba iyi myumvire atari myiza cyane angaha umuntu nabaza ati mu bindi bihugu nko mu bihugu byateye imbere hashokora abashoramari wenda babuze abakozi noneho impunzi zaza bagakoma mu mashyi bakavuga bati noneho tubonye abakozi bo bakabyishimira ibyo wenda batabizi neza ni nka mwabonye nko ku Budage bwakira miliyoni imwe mu mwaka umwe bakira miliyoni imwe n'ibihumbi 500 baza ikivunge buri munsi buriya kuko ari ibihugu biba bifite inganda nyinshi cyane hari ukuntu kuko abahunga ni abasore n'abantu bakiri bato akenshi abantu bafite inganda abakoresha kenshi baba bakeneye abantu nk'abo ngabo kugira ngo nyine babahakazi bakore kuba babuze abakozi ibyo birashoboka ariko ntabwo neza neba niba muri Afurika hari abantu b'abanyenganda babakoresha babuze akazi kandi tuzi neza ko ahubwo urubyiruko n'iki byose rwabuze akazi ntabwo nzi ko umuntu ya hari umuntu ufite inganda ufite akazi mu Rwanda ufite inganda cyangwa ufite umukoresha wabuze abantu akoresha ku buryo bazakenera impunzi zaturuka Burundi zaturuka muri Congo cyangwa muri Sudani kugira ngo aze akazi numva icyo kintu wenda ni ikintu bashatse gukarika nko mu bihugu bikize ariko wenda ni ikintu gishobora kwiyaplika mu bihugu bikize byateye imbere ariko mu bihugu bya Afurika ndumva icyo ngicyo utagikoresha ukavuga ngo impunzi nizize ngo kubashoramari ngo ni amahirwe kereka rero niba hari abashoramari bashobora kuvuga bati twe dufite inganda turabakoresha ariko abakozi bo muri iki gihugu imbere bacu bene wacu imbere mu gihugu barahenda ziriya mpunzi nizize niziza tuzaziha akazi ku mafaranga makeya niba wenda umunyagihugu akorera ibihumbi bitatu ku munsi bo tuzajya tubahemba amafaranga igihumbi n'ijana wenda ibyo byakumvikana ariko numva ko bwaba ari uburyo nanone bwo ku exploita donc kunyunyuza byaba ari nk'ubucuruzi bw'abantu donc watera akaduruvayo niba ufite inganda ugatera akaduruvayo impunzi zikaza zigahungira iwawe noneho ukaza kuziha uzikoresha ku mafaranga makeya urumva ko ibyo nabyo ntabwo ari ibintu umuryango w'abibumbye washyikira kandi umuntu wabishyigikira birumvikana ariko kumva ko harimo ibyo bakora bisa n'ibyo noneho rero urumva ko Edouard Ngirente yashatse kuvuga ko abantu bahunga ubukene mu Rwanda kuvuga ngo abantu bahunga intambara byo ntabwo bihari ntibiriho bahunga imyuzure byo ntabwo biriho ntabwo ari byo kibazo we yatinzeho n'uvuga ko abantu bahunga ubukene noneho hari abantu rero bamushubije mu Rwanda reka nze mbasomere ibyo abantu bamwandikiye abantu bamwandikiye bati ndahera kuwitwa Justice asubiza iriya nkuru yavuze ngo bireke ngo ongera umumbarize mbo nyakubahwa Premier Ministre Ngirente uti ko muri guverinoma yawe abagore baba ministers bigaragaje muri HCR nk'impunzi abadamu beza cyane babasirikare bakunze bakuze kandi twubaha abadamu b'abadepite ubwo nyakubaha wasobanura niba barahunze ubukene hari abantu nyine abagore b'abadepite n'abasirikare bakomeye bahunze aba wasobanura ko abantu bahunze ubukene koko bo ntawe uhunga ubukene ntibakabeshye abantu bahunga abategetsi bibagiwe ko bagomba kuba abayobozi bikubira ibya rubanda hanyuma bakica bagakiza nimutunganye ubutabera ubukungu buzizana undi aravuga ati uravuga kuri pe kubeshya ko duhunga ubukene bineye kwibaza niba abivuga afite ubukire burenze ubwa rujugiro rujugiro niwe mukire wa mbere mu Rwanda kandi nawe yarahunze urumva ko nabo bavuga ko yahunze ubukene bo ubutabera buriho aribwo gipimo cya demokarasi nta wahunga ese abana n'abagore b'abategetsi batse ubuhungiro muri Canada na no muri Amerika nabo bahunga ubukene nkeka ntawe nkomeretsa mvuze ko uwaguze inzu muri za California nawe ateganya guhunga kandi yaratanze za miliyari si umukene umwanzuro iyo utazi ko urwaye cyangwa utazi icyo urwaye ntukira harundi wavuze ngo ikirawe kandi bangaha ngo harundo avuze ngo buriya se umuntu utanga amadolari 5000 ngo bamwamutse Mediterane ibura aje burayi aba ahunze ubukene ubwo ni twari ya gisoba bajye bamukorera urumva ko ibyo byose bari nyire ntiyashatse gusisibiranya ariko birumvikana ko ntabwo ni premier ministre kandi Kagame baramuzi ntabwo wavuga mu mpamvu zituma abantu bahunga urwanda ngo uvugemo ko hari impamvu za politike gutoteza abantu gukandamizwa ku ivangura kubura akazaza hezo kwamburwa ibintu kugira gute ntabwo ibyo ngibyo watinyuka kubivuga ariko ni impamvu ya mbere ituma abanyarwanda bahunga urwanda hari n'uwavuze ati ko wavuze hari n'uwatanze komantere ati se premier ministre kuvuga ngo abantu bahunga kubera ubukene ati ko iyo bagiye bakajya i Burayi muri Amerika na Australia iyo ubwo bukene bamaze gushira impumu bigera bagaruka ko bagumayo kuki batagaruka niba uvuga ko bahunga ubukene aho ngaho nawe yamubajije akabazo gakomeye cyane numva rero ko ntabwo ari byiza ko umuyobozi nkuriya uzi neza ibibera mu Rwanda ajya hariya akemeza ko abantu bahunga kubera ubukene gusa n'ubukene nabwo burimo ko twagiye tubona abantu bibindaya wenda bajya kwigurisha ariko reka mbivuge yone mu Kinyarwanda kimeze abantu bajya kwicuruza reka mbyite gutyo mu Kinyarwanda kirimo ikinyabupfura bajya kwicuruza muri za kaminuza n'andi hose bajya i Bugande bakavuga bati akazi karabuze twaje ahangaha i Bugande kugira ngo tubashe kubona amafaranga mwagiye mwumva za audio z'ijwi rya Amerika na za BBC bavuga ati nta kundi kuntu twari kubigenza nta kazi gahaba ubu twaje ahangaha n'abandi benshi bakavuga bati twarahunze twaje gushaka amasambi i Bugande ibintu bimeze gutya na gutya n'ahandi hose harimo n'abacuruzwa babajyana muri mu bihugu by'Abarabu mu Bushinwa n'ahe hose ibyo byose ni ugushaka imibereho icyo kibazo nacyo kiriho n'ubushomeri birumvikana ariko mu Rwanda nyine nkuko nari nababwiye hari ikibazo gikomeye cyane cya politike ikibazo cy'uko nta bwisanzure buhari abantu batotezwa abantu bamburwa ibyabo abantu baburwa irengero ubwoba bwishe abantu buri wese agashaka hari igitira agashaka kuva mu Rwanda byanze bikunze urumva rero ko Edouard Ngirente yatubeshye hari ibintu byinshi yaduhishe muri kiriya kibazo cy'impunzi ntakeke ko twagira ngo tumubwire ko atibeshya ngo abwire yibeshye ngo avuge ngo atibeshya ngo akeke ko ibyo yatubwiye twabyemeye twebwe tuzi izindi mpamvu nubwo badashaka kuzivuga ariko rero twebwe turazizi kandi kubona adashaka kuzivuga nicyo giteye inkenge kubera ko niba atabivuga ntashobora no kubikemura ikibazo utakivuze ngo wemere ko kinahari ntushobora kugikemura ubwo nuvuga ko icyo kibazo nitwibanire kizategereza ko haboneka indi leta isimbura ya Kagame kugira ngo ikibazo cy'impunzi gikemurwe haboneke leta idatoteza abantu leta itica abantu itabatoteza itabambura ibyabo itabatira ubwoba itabakandamiza ubwo nicyo dukeneye mu Rwanda kugira ngo ikibazo cy'impunzi gicike kubera ko nkuko twabibabwiye n'abafite amafaranga n'abana b'abategetsi n'abakire bose barahunga kandi nkuko uriya muvandimwe nawe yabivuze n'abagiye wenda bashonje ari abashomeri bafite ibibazo niyo bageze hanze kubera ko mu Rwanda nta mibereho save dire nta abantu bahora bafite ubwoba ngo ibizabe ejo mu Rwanda akazaza kejo ku Rwanda ntabwo abantu bakabona nizo mpamvu ubashije kugera hanze niyo yaba yarajyanywe no kwishakira ubuzima ari ubushomeri n'iki byose kwishakira akazi kugira ngo uhageze we ntasubirayo aho ngaho iki cyumvikane neza Edouard Ngirente yatubeshye cyane reka njye kwa Jean Pierre watanga komantere yawe ukanasezera turarangiza ijambo ni ryawe
yeah Edouard urakoze cyane iki ni ikibazo mu by'ukuri gikomeye kandi gikora ku buzima bw'abanyarwanda bubu na bo mu gihe kizaza donc urubyiruko mu myaka 10-15 ni ikibazo kizaba kireba abantu bose abantu bazaba baragizwe n'ingaruka kubera ubungubu bazaba ari benshi cyane kurushaho Edouard Ngirente nta wamenya ibyo aba arimo avuga ariko nta kintu cyo gusobanura kuko Edouard ndebye ku bintu by'impunzi hano impunzi zigeze kuba ziri hano ikare na Dan Kerik zishaka komoka hano mu Bufaransa nyine zishaka kugira ngo zize muri mu Bwongereza icyo gihe mu 2015 babaraga 1979 bari mu nkambi bari bafite kayi nkambi muri ibyo bihe baje kuzisenya basanze atari byo icyo gihe kuko bavuga yuko ngo abafaransa bagiye muri discussion na Europe basanga ubudage bwari bufite miliyoni y'impunzi mu mwaka ariko nta numwe uri mu nkambi noneho ubwo ni ubudage noneho ufaransa bwari bufite 179 mu nkambi abantu bibaza impamvu y'izo nkambi basanga itari ngombwa gusa ngo nuko abantu babaga bashaka kwambuka ngo baze mu Bwongereza abantu basanga atari ngombwa nyine iyo Europe n'ibijyamo mpaka izo nkambi barabisenya kugeza ubu nta mpunzi zikiba mu nkambi mu by'ukuri muri Europe cyane cyane ziba zakubuhungira rero mwabira bihugu by'iwacu urabona ikibazo cy'ubuhungiro ni ikibazo gikomeye cyane kandi ntago nzi impamvu cyabaye karande mu Banyarwanda ariko n'abayobozi bahari ntago bifuza kugikemura bumva ari ikintu cyahora ngaho wa mugani wawe wasanga bamwe ababiboneramo opportunite zo kugira ngo babone izo mfashanyo babone akazienda ikagame urabona yajya no kuzizana muri za Libya kuzizana hose iyo zabaga ziri kugira ngo akore mu business ubucuruzi bwe urumva nta hatagushakira ariko tugarutse ku bintu bya Ngirente ibintu arimo avuga nge nagaruka nk'uko ikintu kijyanye na economy cyane cyane n'ibintu bijyanye na demokarasi buriya ibintu nka bibiri ubyoroheje mu Rwanda ukabiha valeur uretse Kagame batanu abikunda kuko nta shobora kureka kuba umudigitatire ariko nk'ikintu cya demokarasi n'uburenganzira mbese mu mitungo cyangwa mu bucuruzi mu bukungu uburenganzira mu byerekeranye n'ubukungu kubera ko hari ibintu byinshi buriya butegetsi bwagiye bukora urabona gufasha umuntu nka Rujugiro cyangwa uriya muryango wo kwa Rwigara mbese abantu babaga bafite amafaranga menshi bashobora guhemba rwose abakozi benshi bakabakoresha kandi bagatanga n'imisoro ugasanga mu by'ukuri uretse ko kwa Rwigara batahunze ariko nabo uburyo babaho babaho nk'impunzi kandi mu gihugu cyabo ntabwo bavuga ko bari utaba bari mu badeplace uburyo babaho n'uburyo babiteze n'ibyo baba barimo byose naho uramutse ubaze wasanga ari nk'abadeplace mu bandi noneho nireba nk'umuntu nka Rujugiro aho bavuga ngo bahunga ubukene ubwo premier ministre iyo ajya kubivuga ibintu nk'ibyo nta nubwo abayana bitekereje ngo bimve ko ari ngombwa numvise ibisubizo bamuhaye byose bijyanye n'ukuri rwose ntabwo bamubeshya ariko ku byerekeranye na ekonomi kuvuga ngo bajya gushaka amikoro iki ibyo ni ukubeshya twagiye tubona abantu ngo ntaza urugero kuri Rujugiro ariko twagiye tubona abandi benshi abacuruzi bacuruzaga muri Kigali abacuruzaga ejo bundi mu nkuru duherutse kujya tuvuga hari icyangugu bose bashaka kwambuka ngo bajye gucururiza ibukavu abi Kigali n'ahandi hose mu gihugu uziko benshi bibereye za Mozambique baracuruza bagiye baguruka kubera iki kubera imisoro ikintu cy'imisoro ni ikintu gikanganye imisoro yarazamutse cyane kandi ari nako ubukene bugenda burushaho abaguzi ari bake donc kubera ibiciro birazamuka byajya hejuru n'imisoro ikiyongera umuntu ucuruza kumva atahacuruza bitashoboka u Rwanda bigeze kuvuga ngo bajye gucuruza ngo muri Central Africa cyagiye mwaka ushize bakimara kohereza ingabo urabona ko ari amabura kindi kiriya kintu rero nicyo kintu cy'ingenzi bavuga ngo bajya gushaka mikoro ntabwo bajya gushaka mikoro ari uko bayabuze mu Rwanda ahubwo babujijwe uburyo nta burenganzira bafite bwo kugira ngo umuntu acuruze akantu ke uziko kera umuntu yashoboraga kera uko mbizi ngewe aho nabyirukiye nagiye mbona abantu bacuruza itabi mu ntoki ejo ugasanga yubatse akabutike undi mwaka mu myaka nk'ibiri itatu ugasanga aguze imodoka y'Toyota icyo gihe niziba zigezweho agatangira akajya apakira imyaka ibishyimbo adeplasa amasaka ajya azabugesera kurangura acuruza umuntu yarahereye kuri zeru mu by'ukuri nta bintu by'imisoro ubona sinzi rero ubu ngubu ibyo bintu ko mu Rwanda wabibona ko umuntu atangira zeru ku busa ugasanga mu myaka itarenze itatu aguze imodoka ubu mu Rwanda urabona ko kugira ngo acuruze bamwaka imisoro baramusenyera barabambura ibibanza baragira gute umuntu agahitamo kwigira muri Mozambique cyangwa ahandi hose ushobora gukorera ubucuruzi icyo kintu cy'umutungo rero ku mitungo yabo kimwe nuko bamburwa ubutaka Edouard Ngirente ni ibintu batagiye basobanura ntiyagiye mu nama nka kuriya cyangwa nabisobanurire n'abanyarwanda nabo babimenye niyo atagombera kujya mu nama bagombye kujya bamubaza bati se wowe abantu mwambura ubutaka abantu babwira ngo basorere ubutaka mubona ibyo ngibyo wacuruza ukunguka gute uwacuruza utari wagira yenda n'amafaranga ya yaguritse amafaranga mbese aciriritse ugatangira kwishyura ugasanga imisoro irenze ayo wakagombye kwishyura icyo kintu rero cy'ubucuruzi abantu batigenga mu bucuruzi umuntu aba yahera kuri zeru burya nicyo kikwereka ko igihugu mu by'ukuri kimeze neza ko umuntu ashobora gutangira ku busa mu myaka ibiri itatu akora neza agasanga agize icyo yigezaho icyo cy'ubuhunzi rero aho ngaho cyo cyerekeranye no kuba ngo abantu bajya gushaka ngo amikoro gushaka ikintu cyo kubabeshaho ntago ari byo kubera ko mu Rwanda ibintu birahari n'ubwenge burahari n'abakozi barahari ariko leta yabubujije amahwemo urazi ko yirukanye bari abarujugiro akanga ko bacuruza kugira ngo iriya Christo Venture ikomere buriya imari ibintu byose bakoraga n'ibyo bacuruzaga byose yabaye nk'ibimira nabariya barwigara bose nabariya abamirimo bose noneho Christo Venture isa n'izamukamo abo bagomba guhakazi iki byose urumva bipfiramo kubera ko Kagame atashobora kubakontrola bose uko bakabaye cyangwa bamuha amafaranga uko abishaka ikindi rero cya demokarasi nacyo ni ikindi kibazo gikomeye kubera yuko se umuntu udashobora kuvuga icyo atekereza umuntu ushobora kuvugana n'undi akabifungirwa akabizira hari kiriya gihugu Edouard yenda kugira ngo narangize n'igihugu utamenye ukuntu giteye ubaze aba bantu bicwa ukabara aba bantu bafungwa bazira ubusa ukabara n'imiryango yabo uko imeze kandi benshi cyane ugasanga muri bose nta n'umwe ufungiwe ikintu kizima wavuga uti koko iki ni icyaha ugasanga afungiwe ko yenda yagize ite yafunguye chaîne ya YouTube ngo akavuga yenda kubyerekeranye na Kagame cyangwa akavuga iki ugasanga ibyo bintu arabifungiwe ariko uwo muntu aba ari umufunze ariko tekereza abantu abafite aba yagombye kugirira akamaro uhereye ku bana be n'umugore we n'abanduzi ko abanyarwanda tugira umuryango mugari nyine ushobora kwita ababyara abo bita ababyara abubereye oncle ibiki byose ugasanga ni nk'abantu mu by'ukuri umuntu umwe yarashoboye gutunga abantu bagera kuri 70 ariko abaye agiye muri prison cyangwa undarishwe none se ubwo iyo dictature kutemera abantu demokarasi kuvuga ngo bavuge ikintu kibababaje ugahitamo kubafunga utwavuga Kayumba Christophe Kayumba buriya ni umuntu tubona ni umwe ariko buriya abantu hagarariye ni benshi dore ko yari imagerageje no gushinga ishyaka yari igomba gushinga ishyaka ahuriyeho n'abantu benshi cyane mu gihugu abantu ni benshi cyane ubwo rero ibintu bya politiki kutemera demokarasi na ekonomi ngirene uwamushyira hano cyangwa n'ibyo n'ibago bagiye bamuha byose bagiye bagerageza kubisobanura ariko nibareke kubeshya abantu rwose kandi biriya bintu bari kubeshya abantu ni ukuri biriya bintu bazagera abanyarwanda babyumve bumve ko ari ukubabeshya babirangize byose babyirangirize kuko tuzahora tubisobanura rwose urabona Paul Kagame cya gihe kera Paul Kagame ataratangira kugira akora ibintu bya Rwanda Day uziko uriya muryango uriya mudamu wishwe inyumba niwe wari inyumba ndumva ari inyumba Aloysi ndumva ari wajyaga hanze gusura abantu agagerageza gucyura abantu bamwe na bamwe babishoboye akagerageza kubegera mbese kugira ngo bubake igihugu we yenda yarafite umutima ariko Kagame aho uriya mudamu amaze kwitaba Imana Kagame yazanye ibintu bya Rwanda Day byo kuza kwirata no kwiyemera uretse ko nabyo yenda bitakiri kubaho ariko ugasanga ibintu byo ku politike iri mu gihugu FPR iri gukora idashobora guha amahoro abaturage niyo wazana iki rero icyo yenda narangirizaho ni ukubamenyesha ko biriya bintu bizageraho birangire babafunga bagira gute urabona iyo bafunze umuntu umwe agasiga abantu 20-30 bari bamuri inyuma bari bamushamikiyeho ni ikibazo gikomeye kandi abo ntabwo babitaho ntabwo bibwira ko basigaye bababaye ntabwo babibwiye yuko babashonjesheje ntabwo bibwiye yuko babafite intimba idashobora gushira gusa biriya butegetsi bagukunda bate abanyarwanda bakunda buriya butegetsi gute mu gihe buri muryango ufite umuntu muri gereza cyangwa ufite umuryango yishe kandi itarerekanye igitumye yicwa urumva ni ibintu bikomeye ariko ngiye icyo nashaka kurangirizaho ni uko abanyarwanda bazajyaho biriya bintu babyigaranzure ntago bizakomeza kuriya nibashaka babyumve niba ngire ntari kusonga avuga ibi nk'ibyo Kagame avuga abari mu gatsiko bose bavuga ntabwo ari byo abanyarwanda barabizi kandi bazi ubwenge bazakigaranzura yenda babanza kugira ngo bahendahende bagire gute bakoreho ariko biriya bintu nta muntu ushobora kubyihanganira igihe rero yenda ntikiragera ni ko kizagera babone ko bibeshye ubwo hari igihe uwo ari we wese ibyo ari gukora azajya bibazwa kandi adashobora kubyirengera Edouard rero yenda nsezera ndagira ngo ushimire shimire abantu bose bagerageza kugira icyo inkunga batanga yose yari yose no kugira ngo nk'ibi ngibi ngirente avuze bigende abantu batabivuzeho urumva yenda bagiye basubiza ku mbuga nkoranyambaga ariko ndatekereza ko bari kumva abumva radita ukanabona benshi n'andi maradiyo ariho kubyanariza bakavuga impamvu bakibaza impamvu ari kubikora cyangwa impamvu ari kubeshya abanyarwanda ibi ni ibintu abanyarwanda bazaheraho bakavuga bati tugomba kuvuga ntabwo tuzapfuka iminwa forever ibyo byo bagomba kubyibagirwa nuko ubwo rero byareka mbanze ngushimire nshimira abo twari kumwe bose nshimire abarwanda cyaka bihuriro runyarwanda hirya no hino aho bari cyane cyane mu gihugu no hanze yacyo mu karere ubwo ngubwo nshimire n'abandi bose baharaniriye impinduka ngira ngo mbabwire nti umunsi umwe tuzatsinda twikize kare agatsiko murakoze byari nawe ndagushimiye cyane
urakoze cyane Jean Pierre ko waje mu kiganiro wigo mu mwanya wawe ukaza mu kiganiro ndagushimiye cyane kandi ngushimiye ibitekerezo duhaye ndashima Serge na Chantal badufashe kubanga ibyuma ngashima abanyarwanda bose badukurikiye kandi bakunda kudukurikira ku kiganiro cyacu cy'imibereho mibi y'abaturage mwese rero ndabashimye nka mbifurije ibihe byiza mugira amahoro Imana ibane namwe turabakunda cyane kuri radio itahuka
Dia chago chaje kurimbura rubanda ndavuga cyacyo